noy ɗum tindinira ko woni sulnare caka gondo e gondo.
Holko caka jobdiɓe fino ko wawta haaɗi woɓɓe keɓa ɗoygol no wawa waddani woɓɓe saɗarma nder gurnam maɓɓe faamima fi cellal maɓɓe nde ƴewama fino jaaɓuɗo hakke gondal
ɗo. Leydi Niger ɗum wawa limtede hano sulnare caka gondo e gondo
no nder mum hano olko gattol beɗu na gattol wajuji nder ɓaale fijirdeji gaɗeteɗi nder hoteliji na nder baruji. To ɗon kay lawol séri'a yardarake e mum ngam nokkuje noon to lumako, amma hana kan watta olko nokkuje ɗe haɗa wondiraɓe maɓɓe ɗoygol. Bako hunde noon ko lawol séri'a haɗay ɗum, amma handa nder ɓaade worde yimɓe gonno joddi neɗɗo waɗa nokku golle to gaɗo leece na golle fuu ko wawta waddi olko handa waɗede ngam no watta tana wondiraɓen suulare. Na wakkatiji gondo ɓiɓɓe golle no unali orɗum yande tati nyalooma, o wakkati donon ko ɗuuɗal himɓe no giɗi pukko fowta no nder mum gaɗol tendeje dow laabi na basana hoorema gayka dambugal ɓaade ma ngam kaɗa himɓe bittaade ɗon do hunde noon ko yaaɓi laabi séri'a. No woodi do ñi'oɓe soroji mawɗi nder ɓangeje ko ɗuuɗal tawaɓe ɗon fuu walana hoggoji pamari ɗon do nde ƴewama hano panɗinol ɓi adama no.
De ɗume laabi kiite leydi bi'i dow majjum
laabi séri'a ƴewatana rafi ke ƴornal andal noon dow fi gurnam caka gondal. Ndenne neɗɗo fuu no handi tawre e andal wakkati on ɗon, moye fuu no andi hakke bandu. Ndenne yonay ba gattana gondo ma suulare
moye wawi darade ko watta ir majjum acce.
Bawoɓe fadda fi oni woni kiitotoɓe seni mawni yotto to procureur sabi kan hawji wartirgo himɓe dow laabi lobbi. Hunde noon ko watta caka neɗɗo he neɗɗo ɗum handa yottodo kaɓɓiniɓe law
commissariat et gendarmerie.
Neɗɗo e hoore mum noy tokkira ko watta ɗum acce.
Deni nder gondal olko suuli on, onon baawi hoƴon carɗowo ngam fasano on tewta hakke mo. Ndeni a gotodono aɗa wawi tefa seeda ma hano koƴa fotoji nden ko jara bojji ma to suudi kiite nder wuuro to gonɗa ɗon.